Tuchakeda nimepata mwingine anayenipa raha, mambo hadharani penzi alinacha, nafanye nini kwingine ashaniweka sawa. Penzi kuchi kuchi otae, usiku tulali si tunakesha, fundi anayaweza. Tulipwa mwezi fika tampae, tumefunga kufuli si atujaegesha. Mbona mnateseka, oh my baby. Sweetie my lover, kuwa na wewe ni bahati, hata waseme umeniroga paka mwisho sikuachi. Sweetie my lover, kuwa na wewe ni bahati, hata waseme umeniroga paka mwisho. Sweetie de amor,
oh mi amor.
Sweetie de amor,
oh mi amor.
Sweetie de amor,
oh mi amor.
Sweetie de amor. Najibebelezwa penzi chuma hata waje na shoka, awali katikati baby, ulioanza na tosha, acha nimalize nawe. Penzi kuchi kuchi otae, usiku tulali si tunakesha, fundi anayaweza. Tulipwa mwezi fika tampae, tumefunga kufuli si atujaegesha. Mbona mnateseka, oh my baby. Sweetie my lover, kuwa na wewe ni bahati, hata waseme umeniroga paka mwisho sikuachi. Sweetie my lover, kuwa na wewe ni bahati, hata waseme umeniroga paka mwisho. Te amo,
oh mi amor.
Sweetie te amo,
oh mi amor.
Sweetie te amo.